ecomusicblog.co.
HTMG. Here we are. Big one for Mecca.
I tell ya.
DMV.
Exile. On the mix.
Zambia, we born. Bacha. Mecca, we belong.
Bano. Natchi Randel, forces of Shanarel. Shakwatan and Sonatio Pareva Pongo. Twikaro Mukumo Pena Bakasonika, we need them. We would have a tenya book. Tikin up with it. Makero na makaika. Banza mukati kwingi na mbe. Ichu. Aku. Aku. Ichu. Aku.
Marero vera mo dum. Dum pa che chenga on kwa charira dum. Dum pa tende. Kwa kula bama ilo konto kepo tute. Charori vupa beto kokote po tute. Neni ne komanda wa mikeso na rifuare ntepe. Dumba cheche nge charira ponda share tepe. Epo charira kushana mapure shakunu makushana. Ia musana kuria ya mbia pusana. Ini dumba cheche dumba cheche. Yabaka ine ngeche. Nashate mbo kurire ngoma nipaka buche. Elonga tau tarara ni goodbye. Beto konto kepo venga vena nika dupai.
Nachirira ndeo mfase zia kushana renu. Shakwa tenenzo na tiyo pare haba pongo. Tuikaro mukumo pena baka soni kafuire mwibure we tenya bu. Tike na mureza. Makero na makaika. Banza mukati kwingi na mbe.
Ichu.
Aku.
Aku.
Ichu. Aku.
Kufo.
Tumaika.
Kita mukumo na pokai ubaza masha. Utumideza deso kolo la mwanatasha. Akazoni ni kupoka delero nekasha. Ganali kwa tapombele na leno ndepasha. Kolinkasha walifisama mumu shikula. Ubafula mine paka ilani seka putula. Mr. DJ, uchiripite. Dwa bolo bambole mba na chite. Nalavi tempuse na jawa pesa sai sai. Fulame, mbone na muka ma nai nai. Dance fulo ili fuli ngole excited. Ngole feeling a vibe you are invited.
Nachirira ndeo mfase zia kushana
re.
Shakwa tenenzo na tiyo pare haba pongo. Tuikaro mukumo pena baka soni kafuirire mwibure we tenya bu. Tike na mureza. Makero na makaika. Banza mukati kwingi na mbe.
Ichu.
Aku.
Aku. Ichu.
Kutika.
Aku.
Derabu taina. Ndeo mfase kushana mwe. Bika mwechu mwerenga maturo ni kukichin bat. Itumba cheche chireke febari pizza dat. Chirenga oru fiane so nangu febari ama vizda. Zukushana shukuru mumba share kenangu andeke. Sheshe shapine sheshe zwa itira shuringa sheshe. Sinke chene shai chai rolo shindore chef. She's feeling shai kushana tumba cheche mushe. Inda sitama batu manazine nangu pari haba kongo shabek. Ichi kuchana tutunga vire vjava kwa mapeki. Nungu ipunki shemi sana kwa chishire yu mapeki. Ichi fwen kuranga bobu mapeki. Nachirira ndeo mfase zia kushana renu. Shakwa tenenzo na tiyo pare haba pongo. Tuikaro mukumo pena baka soni kafuirire mwibure we tenya bu. Tike na mureza.
Team 44.
Cut the fight.
Let's make
Post the defeat.
Venice.
Post DK.
Post Michael Calombo.
Post Fraser. 22 tune pete and pete. Ule mon empete.
Rest the man, no eat no coal. Only a DV chunks me a deal with.
Ecomusicblog.co.